nani huku?
Mzazi wa nini?
Wewe mlango utakuchora sehemu za watu. Nani kaambia mchora?
Mimi yako hii umeifuta. Wewe vipi mzee?
Unasema
bwana.
Unasemaje?
Unazingua bwana Sefa.
Unadharau
bwana. Nienda kokote.
Okay. Mtanielewa?
Wenda.
Mtanielewa.
Mende kudondosha meza Haseraza mewea Amba kati, left, zote tunacheza Beki, this is not easy utaweza Koki, kati, prumusha karati Nima dingiri, tunawa peti peti Ah, set it on Ah, yeah, bet it on Ah, set it on Ah, bet it on Ah, shakarika tukazake mapende Ikibiri tukaruki sebene Ya need to move down, 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 down To move down, down, down Tumenoga 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 Walisema sitawezi Wakadai na jikwezi Mende kudondosha meza Hasiraza mewezi Mamboza kinani sitabeku wa story Sitopotezi tunakula nizi mtori Hatufagili basi tulizeni boli Shakarika tukazake mapende Ikibiri tukaruki sebene Ya need to move down, 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 down To move down, down, down
Tumenoga
Tumenoga Tumenoga Tumenoga Nibakora Yudeli narukwa angola Tumetia fora Tume tume tumetia fora Nibakora Yudeli narukwa angola Tumetia fora Tume tume tumetia fora Shakarika tukazake mapende Ikibiri tukaruki sebene Ya need to move down, 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 down To move down, down, down
Tumenoga